Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa sa'a lamaaf wolakkaa jalqabeyanga sa'a sadiitti meter bandi 19.25 rat Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa 8/2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani nama daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan hoogganaan FIFAaf ittaanaan isaanii baatii sadiif akka hojiirra hin jiraanne koreen to'annoo jaarmeechaa murteessee jira. Kun matoota du'aarra qabnu keessa tokko.
Paartileen mormituu Itoophiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame hin simannu jedhu dinagdeen Afrikaa akkaan gaddeebi'usaa baankiin addunyaa beeksisee jira. Kun gabaasa booda oduu bal'aa qabna. Dhaaba Kilintan Faawundeeshan jedhu walgahiisaa waggaa geggeesseera. Bakka buutonni biyyootii adda addaa irratti hirmaataniiru gara booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu.
Mootummaan abbaa irree kan yaade gundeesse rakkoo bu'uuraa Itoophiyaa furmaata ta'uun danda'u jechuudhaan paartiin gamtaa paartilee mormituu Madrek beeksisee jira. Sababa sanbataaf dilbata dhufu kana dura teessummaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin kan geggeessamu walgahii karooraaf tiraansfoormeeshin irratti afeeramaniyyuu paartileen hedduun kan ittiin hirmaanne ta'uu dubbataa jiru. Gabaasaa Iskindir Firee Tujubeetu dhiyeessa.
Komeen paartilee mormituu kafilannoo bara 2007 irratti mul'ate har'as borumtaa mootummaa hundeessuu itti fufee jira. Waggoota shanan itti aananiif muummee ministeeraa ta'uun akka itti fufaniif paarlaamaa Itoophiyaan kan filataman obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa kan beeksisan 7 kana ture. Mormitoonni garuu paarlaamaa dhumti suniyyuu akkaataan itti hundeeffame seeraan alaa jedhu. Har'a ibsa kan kenne gamtaan Madrak ka calaqqise sisuma kana. Ihaadeeg filannoonni guutummaan itti injifachuusaa ittiin labse uummata filate kan gaabbisiise ta'uu Madrak ibsee jira. Durataan paartichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos filannoo qabee hanga hundeeffama mootummaatti adeemsa jiru qeeqaniiru.
Waan seeraa ala gangalataa dhufee hundeeffama mootummaa bira ga'ee jira. Mootummaan haaraa hundeeffame kun hojiisaa sirriitti hojjechuu hin danda'u ka jedhu qabxii keenya kafalmii asirra keenya jirra. Tokkoffaa hojiif ogeessa wal argisiisu isa jedhu argaan jirru taayitaa siyaasaaf muduu qofa. Muudamni sunis immoo waluma jala daddabarfamaati kan inni jiru. Isa tokkorraa kaanitti isa kaan irraa gara tokkotti kaa'u ka dandeettii qabaatee dhufe hin jiru. Bakka wal buusuu isa jedhus qoosaa godhanii jiru.
Paartiin biyya bulchuu Ihaadeegiif boordiin filannoo bara 2007 ilaalchisee qeeqaawwan mormitootaan dhiyaatan haalaa jiran. Boordiin filannoon sun gama dimokiraasiin kan geggeeffameef hirmaannaan uummataa guddaan kan keessatti mul'ate jedha. Yaada boordii filannoo kan walii galaa Ihaadeegis mormitoonni barcuma paarlaamaa argachuu dhabanis dhimma biyyaa kan ilaallateen hirmaachuu danda'u jedha. Pirezidaantii Mulaatu Tashoome ibsaa baniinsa mana maree bakka bu'ootaa federeeshinii irratti kennaniin akkuma kana dura obbo Haayilemaariyaam jedhan paartileen karaa nagaa sossoan dhimma biyyaa irratti yaada isaanii akka dhiyeessaniif waltajjiin ni qophaa'a jedhan. Itti aanaan paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaas gama isaaniin walga'ii Ihaadeeg waame irratti kan hin hirmaanne ta'uu isaaniif affeerraan isaanii kun kan dhagahames gaaffilee nuti gaafan yeroo itti deebiin argannetti jedhan. Paartiin mormituu kabiroon Mayyaadis gaaffiin biyya ilaallatu kabiroon haala deebiin arganne keessatti walga'ii sanarratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksiseera.
Arra mana murtiitti dhimmi biloogeroota yookaan immoo gaazexeessota interneetii irraa shananii yeroo shanaffaatiif guyyaa biraatti beellamamee jira. Dhimmi kun yeroo biraatti dabarsamuunsaa abbootiin murtii leenjii deemuu isaaniif ta'uu dubbatu abukaatoleen biloogeroota kanaa. Sababaan kun quubsaa mitillee jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Dubbii jara hojii gaazexeessummaa fakkaattu hojjetan kan haga guddaan yaaduu fi interneetii irra barreessanii kana tan waliin marrooshan duratti dabarsan. Akka bukaatoon isaanii obbo Ammahaa Makkonnin jedhetti waan dubbii asiin duratti marroo lam dabarsaniif hin beekan ta'ammaan tanaa immoo waan duratti dabarsaniif iyyuu hin beekan.
ዛሬ ደግሞ ያጋጠመን በፍርድ ቤት ወኩል እስካሁን ድረስ ለኛ ኦፊሻሊ የተነገረ ነገር የለም
ዋና ሪታይካና ወንኑ ማንሙርቲ ረዳገን እንጂል ዋን ዳገነለ ወሩም ማንሙርቲ ከሶጀቶጀቶታች ከሶጀተን ረዳገን አቦቲን ሴራ ለንጀር ጀራኒፍ አርዳለ ሙርቲ ከኑ ደደባኒ ኦንኮሎሌስ ሸኒ ደበርሰኒ ጀቻዳገን ታናኩምሬ ፉሰን እንጀደ ማንሙርቲ ረንዳገን ለንጀንቱንን ሁጂናብሎ ውመል አቦቲ ሴራ ታና ዮለንጂሱ በርባደን ማፍ ጉያ በቆናር ለንጀሲኒ ጀን አቆቦ አማሃን ጀሩቲ ለንጀንቱንን ሰዓቲ ተነተቶልቹን ሴርመለ ዮለንጂሱ ማለንለ ጉያ በቆና ለንጀሱ ማለን አቡካቶን ጀርካና ካዲቢናሞ ኦቦ ሽብሩ ታደሰለኔ ማንሙርቲ ፌደራላ ዳደቺ ኩዳኒ ሰጋሌሶ በላማም ዱራቲ ደበርስካና ጋፋ በላማርዳት በላሜ ጀሪኩን ሙርቲ አርጋታ ጀዴ ነሜ ዱነ አብዲኔ ገቻ ባየጀን አባና ላንጋ አዳ ጀርካና ቢይ ነጋዶ ወይ ጀዴ ተኒማት ዳቢ ጋዜጤሶ ታፋልሙ ሪፖርተርስ ዊዳውት ቦርደርስሞ ጀሪኩን ያድማታ ኦፊ ኢንተርኔት ይረበረስ ማለ ዋን ያኪንቀቡ ጀዴ ፈልሜፍ
ega rashan ribtelol tota siria ke sarat tahlilla geges tu ke sakka qamato kot kale sa misaile cruise ukaste guyato koboda ogananne to rashan siria ke sochi warana she dabalu jebesani balale fatan jens stoltenberg arra walgayi ministerota tisab yota misensota neto ratargamudaf inna magala brussels senen tiqeqa kanadi yesan walgayi kanaratti why russia humna waranaatin dimma siria keessat senu walgayi kanaratti agenda mari isaguddata jedame egamajira kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti ጀርመን ገርጋርሳ ዶክተሮታ ዳንጋን ኢኑጉር ጀደሙ በአፍጋኒስታን ከጅሩ ሆስፒታል ኮንዱዝ ረት አለላኑ ምነቅለንሳ ዩናይትድ ስቴትስ ገገስቲ ነሞተ ድግደሚ ለማ ኤገገላፈቴ ቦዳ ከነምብሮን ጠበመን ሶዶሚ ሰዲ አመላች ቡቴንሳኒን በከም ነጀራ ነሞተ ጠበመን ሰነከሳ ሰገል ነሞተ ወላንሳ ሆስፒታል ቸከሰ ቱረን ድግደሚ አፍሪሞ ወጀቶተሳ ሆስፒታል ቸከሳ ተጃጅለን ተውዱበተን ኦገናን ጀርመይቻ አመለ ሪፋቱ ጉዳ ከሰ ጅራጅሩ አፍጋኒስታንቲ ኦገናን ጀርማከና ጉሊሄም ማሊኒ አረካቡል ከሰ ትብሰ ጋዜጣ ሶታፍከነኒ ኮሬንቶአና ናሙሳ ከቡልቺሰ ኩባ ሚላ ዱኛ ከፊፋ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ሰፕላተሪፍ በከቦአሳኒ ጀቹ ከበከሳኒ ቦጀድ አማኒካን ኤገማቱራን ኢታናንሳኒ ጉዮተ ሰገልተመ ጀቹን ባቲሌ ሰዲፍ አኮጂዳበን አጀጀጅራ ኮሬንቶአና ኩን ኦገና ፊፋ ኦላኖ ከና ረቲ ተርካንፊ ከና ፉዳቹንሳ ኤጋ አቦቲን አለንጋ ስዊዘርላንድ ሂማና የካ ካብላተር በረኩማላ ማፍኩዳ ቶኮ ፕላቲኒ ዳፍ ከለቲ ዳን ከፈልቲ ሚሊዮና ለማ ባሱ ኦፍ ኬሳ ቀቡ ዲሰኒ ጅረን ጀቹዳን ቶርበል ለማ ዱራ ሂማና ረቲ ዲሴ ቦዳ ብላተር ካራካሚኒዩ ጃርሚያ ከና በከቡ እንደንደው ጀዳ ፊፋን ገመብራቲንሞ ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ፊፋ ፊ ፕሬዝዳንቲን ኩባ ሚላ ፊፋ ከታን ለሚን ካሜሩን ኢሳ ሃየቱ ፕሬዝዳንቲ ፊፋ ካይሮ ፊተውዳና ከተጃጅ ለምፍለተመን ይጅሩ ኢሳ ሃየቱ ፍለተሙን ኤጋ ኮሚሽን ቷኖ ፊፋ ፕሬዝዳንቲ ፌደሬሽያ ሰፕላተሪፍ በከቡ አሳኒ እዶሳኒ በከቡ ወጀደመን ከነገማቱራን ሚሼል ፕላቲኒ ባትሌ ሰዲፍ ወጅራ ጣቤ ቦደተውን በከመጅራ ጎሊነ ገጉምሳ ከተኩማ ሞቱሞታ አከሁምኖን ገላና የበሎተ ሴራ አለበቀቶ ተገላና መድትራኒ ረድዴብሰን ቀበኒፍ በርበዴሰን ውጥኔ ሙርቲ ዲያተ ቶርባንከነ ከሰረጋሲሱ ማለጀደመ የገማጅራ ተኩማ ሞቱሞታ አምባሳደር ብሪቴን ማቲው ራይክሮፍት ሰርኩን አከረጋሲሱ አብዲ ቀበን ከዱራ ሞርሚድ እስቴቱርተ ሊቢያን ሙርቲንሱን አከዶኒ ለንም ነገላና አውሮፓ ዳንጋብሻኒ ሊቢያ ከሰንሰን ጀቹራን ዋንፎ የፈሜ ጀች ሞርሚድ ራንዲ እስቴካስቴ ጅርቲ ሙርቲ ከነረቲ ሞርሚን ዲያቱ ዮጅራቴ አረጥያቹ ቀበጀደ መጅራ ራሻን ዋይ ሙርቲ ከና ያዶ ቀብዱ ኢትሙፉፍቴ ዱበታ ጅርቲ ቢዮን አፍሪካ የዱኒስ አከዱራ ሙርቲ ኪት በረፈም ረቲ ሞርሚ ጉዳ ቀባታ ቱራን ኦዱና ማፍቀፍኑ ከኑማ
ከነጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ጉድኒ ጀነግዴ አፍሪካ እርጋ በረኩመለማፍ ሰገሌ አስፎ የኢነነርገንሲስ ነጅቹራን ባንክ ነድኛ በክሲሴጅራ ከናፍ ሰበባን gatiin meeshaalee addunyaa gad cabuu isaatii jedha baankichi gabaasaa Anitaa Paawul soraadhees.
Sirbaaf faaruun Afrikaan guddachaa mul'achaa dhufuu jirti jedhu haane ammaan tana waan gufatu fakkaata. Gabaasii baankiin addunyaa dhiyoo tana baafte ganna kana keessa Afrikaan harkuma sadii fi qabxii torbaan guddattii jedha. Akka itti aanaan pirezidaantii baankii Afrikaa Makhtaar Dihoop jedhutti guddinni kana waan lamatti gadi dhoowwe mi'i gatii dhabuu isaa fa'a. Mi'i kunin immoo waan sila Afrikaan biyya alaatti ergattee waan guddoo jala argattu akkan jedha.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in Africa, in the world, but also we have commodity prices we have been falling dramatically.
Addunyaan alaan ammaan tana jijjiirama deemuu jirti. Mali bultii Afrikaa haga guddaan gadum deema. Ka addunyaan illeen akkanum gadi deemuu jira. Mi'aa fi wanni horii guddaa jala argatan illeen akka malee kasaarte. Tunin ammoo Afrikaa waan hedduun rakkiftee jedha. Wanni guddinni Afrikaa gada buuse kadhibiin ammoo akka itti aanaan pirezidaantii baankii Afrikaa kun jedhutti guddinni Chaayinaatti dhufuuftuu gad bu'e maallaqa addunyaa illeen kasaareetiin wabitu dadhabe. Waan sila biyyi tokko guddisa keessa Afrikaan elektirikii agisii malte argachuu dhabuu fa'a. Tatulli akka bulchaan daayireektara dhaabaa Delitore Frontier Advisory jedhani Martin Devis jedhutti biyyooti guddinni isaanii gadi deemu Afrikaa keessa biyyoota qabeen uumama akka gaazii albuudaa fi zayitii hedduu laf jala qaban akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Afrikaa kibbaa fa'a. Afrikaan gamii bahaa ammoo akka dansaa jira. Biyyi akka Itiyoophiyaa, Ivory Coast, Mozambique, Rwandaa fi Taanzaaniyaan faan ammoo ganna dhuf keessa harka torbaan guddatan. Akka Davis jedhutti mootummaan cufti seera guddinni hundi qabu biyyi tokko guddisuu danda'u kanama cufti faayidaa keessa argachuu danda'u baasuu male akkana jedhu.
This needs to be a wake-up call. Countries in our region, amongst many other regions, also think Latin America particularly has become drunk on overpriced commodities.
Tonini waan nam dammasa ta'uu malte keessumattuu biyyoota naannoo teenni jiran hedduu keessa. Latin Amerikaan ammoo biyya waan gurguratu haga dabarsitee gurgurachuun akka malee amaleeffatte. Amma waan faayidaa hin qabne akkana kana keessa ba'uu mallee jedha. Akka ogeeyyooti mal jireenna jedhanitti gatiin zayitii ammallee haga tokkoon gadum bu'a deemuu jirti. Afrikaan akkuma ardi qabeen uumama jedhamtee addunyaa irratti faarsan kaani badhaate guddatte mul'achuu malte.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asuma biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaate.
Lukutaisani vi badani vi yara gabrum matakara tampira tinchehu itito badada bikiran kotahu hakago palenu intahu edinko sabahoti manu hajirahu luputai zanibi matakara tampira tinchehu itito badada bikiran kotahu hakago palenu intahu edinko sabahoti manu hajirahu daratahu hajirahu daratahu
Usmaayyoo Musaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophiin soomaa bor dhaga'uun dagatina. Jaarmiyaan gargaarsa Clinton Global Foundation jedhamu walga'iisaa kan waggaa kanaa torban darbe Niyuyoork keessatti geggeessee jira. Walga'ii kanarratti bakka buutonni guutummaa addunyaarraa dhufan argamaniiru. Mariin adda addaa mata duree garaa garaa irratti geggeeffamanii hunduu muuxannoo hojii argatee walii qoode. Itoophiyaanis jila ishee ergitee jirti jaallannee dhiyeessa.
Jaarmiyaa Clinton Global Foundation kan bu'uursan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Bill Clinton yoo ta'an kan bu'uurfames bara 2001 keessa ture. Kunis fayyaa uummata addunyaa fooyyessuuf, carraa shamarraniif dubartootaa qaban guddisuuf, carraa dinagdee misoomaa banuu, hawaasni addunyaa waa'ee jijjiirama qilleensaa akka hubatu gochuuf mootummoota, daldaltoota adda addaa, dhaabbatooti dhuunfaa yookaan NGO'f namoota dhuunfaa wajjin hojjeta. Jaarmiyaan kun torban darbe walga'iisaa kan bara 2015 geggeesse hojii hojjetameef rakkoo mudate irratti dubbachuudhaan kan gara fuulduraatti jirus karoorfatee jira. Marii sadarkaa adda addaatti geggeeffaman keessa kanneen biyyi isaanii milkaa'ina argatte muuxannoo isaanii ibsanii jiru. Jaarmiyaa kanaaf itti aantuu dura teessu kataate Chelsi Clinton Itoophiyaan milkaa'ina guddaa argachuu ishee ibsitee turte. Itoophiyaarraas kan ibsa kennan ministeera tajaajila eegumsa fayyaa Itoophiyaa duraanii fi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ammaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom turan. Itti aantuu dura teessu kataate Chelsi Clinton marii gaggeeffama kana hoogganteetti. Marii gaggeeffameerraa waa'ee Itoophiyaa akkas jechuun dubbatte.
Ethiopia has made tremendous progress on so many indicators but particularly on protecting women's health.
Ethiopian jijjiirama guddaa argamsiisuu ishee wanne agarsiisan hedduu jira. Keessumaa fayyaa dubartoota agama eegsisuun. Kun immoo yeroo ministeera eegumsa fayyaa turtanitti ittiin jedhan Dr. Tewodiroosiin sin jalatti gaggeeffamaa ture. Dubartoonni akka qabeenyaatti dhuunfatamuu isaanii gama mirkaneessuun qonnaan bultoonni hojii qonnaa xixiqqaa qaban maallaqa ittiin hojjetan akka argatan gochuun dorgommii keessa akka seenan ta'eera jedhan. Chelsiin gaaffii itti fufuun dhiyeessiteen Ethiopian attamitti hala dabbata ta'en oji investmenti adda dubartota banu dandese jochun gafattet.
In Ethiopia, I think it's around 24 years now since we said enough is enough. We addressed the
Ethiopia keessat ega nigaha jenne rakko siyasa turef furmata argamsisne waggoni digdami afur dabrani jiruna tifakata. Kunis nagenyaf tasgabe argamsise jira. Kana qofatu untane karora gudda ciccan guutame lafakeyya ne jira. Fakkenya barakuma lamaf digdami shan yokanimo waggota kudan keessatti biyya maddi gali ummata ishee giddu galeessa ta'e en jiraattu qabaachuudhaaf kaayyoo lafakaayya ne jira.
Kunis yoom eessa ga'u qabna isa jedhu baruuf nu gargaaraa ka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom attamittis achi dhaqqabu akka dandeenyu beeknaa jedhan.
In order to achieve this target, you cannot achieve it using part of the population.
Kaayyoo lafa kaanne kana fiixaan baasuudhaaf walakkaa ummata keenyaa ka ta'an dubartoota dagachuun hin milkoofnu. Dubartoonni qooda akkaan barbaachisaa ta'e waan qabaniif itti hirmaataa jiru. Kanas ka jalqabne misooma waliigalaa keessatti waan isaan barbaadan akka argatan mirkaneessuun ture.
Fakkeenyaaf dubartoonni Itoophiyaa qabeenyaa lafaa kan itti argatan mootummaa Itoophiyaa amma jiru jalatti jedhani.
A political commitment with mobilization of the whole society and with ambitious plan.
Chichaa gama siyaasaa jiruun hawaasa waliigalaa sochoosuuf karoora murannoo qabuun geggeeffamutti milkaa'ina Itoophiyaan argatte kanaaf sababaa hundeenatti fakkaata.
Itoophiyaan dur beelaaf kanneen fafakkaataniin beekamtii ka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom hinga'a jechuun keenya lammiiwwan Itoophiyaa kamiyyuu yaada kana sammuu keessaa akka qabaatan gochuudhaan jijjiirama argamsiisee jedhan. Dubartoonnis qaama sochii kana keessaa waan ta'aniif qooda olaanaa keessaa qabu jedhanii muuxannoo leenjii adda addaa duraan kennamaa ture ilaalchisanii yeroo dubbatan.
In the past we used to train only men in agriculture, especially you know, smallholding farmers.
Duraan hojii qonnaa xixiqqaa kanneen geggeessan keessaa dhiirota qofa leenjisaa turre. Ummata Itoophiyaa keessaa harki 85 baadiyyaa keessa jiraata. Eega dubartoota leenjisuu jalqabne garuu jijjiiramni agi tokko mul'achuu jalqabe.
Kunis gama oomisha galfamuun illee tuunafiin jijjiirama agarsiise. Sababiinsaas dubartoonni naamusa hojii irratti qaban fooyya'aa waan ta'eef akka leenjii argatanitti waan hojjetaniif oomishni nyaataa akka dabalu godhee jedhan. Rakkoo gama dhiiraan jiraachuu malu jedhanii kan maqaadhaan.
With men probably one problem is they do the farming and so on using the traditional way.
Dhiirota biratti rakkoon jiraachuu malu tokko hojii qonnaaf kanneen biroo akka aadaa durii kaasee beekanitti hojjetu. Amalli durii kun immoo nama biraa nafu. Kun dhiironni leenjii argatanii oomishanii akka oomishni isaanii dabalu sababaa godhe keessaa tokko.
Takka takka dhiironni duubatti deebi'u garuu dubartoonni akkas miti. Isaan mala saboodeetti afaa duraanii inshaakallee hidhata sittiin qabanii jedhan qabeenya lafaa yeroo duraaf argatanii leenjii haaraadhaan irratti bobba'uu jedhan. Clinton Global Initiative sagantaa Itoophiyaa keessaa gaggeessu kan ilaaleen haalli jiru maal fakkaata jedhamanii ka gaafataman Dr. Tewodiroos keessumaa karoorri waliigalaa hojiirra ega oolee booda oomishtummaan hedduu dabalee jedhan. Waggaa shan dura karoorri baafne oomisha nyaataa dachaan dabaluu danda'eera jedhanii kaayyoo misooma waarinsa qabu yookaan Sustainable Development Goal isa jedhuun addunyaan bara 2030 yookaan waggaa 15 keessatti oomisha harka 50 qofaan dabalaa jedha. Garuu karoora Itoophiyaa keessaa qabnuun bara 2010 hanga bara 2015 karoorri keenya dachaan dabalee ture wanni argames 100 keessa harka 64 yookaan 65 dabalee jedhan. Kanaaf waggootii dhufan 15 keessatti addunyaan dachaan oomisha isaa dabalee 100-100 karoora isaa bakkaan ga'aa jedhu. Kun waa'ee qonnaa yookiin gabaa qofa miti jedhanii waa'ee fayyaas dabalachuu qabaa jedhu Dr. Tewodiroos.
For instance, with women, we have a family planning program, very successful one. Because of that, women.
Fakkeenyaaf dubartootaaf sagantaa karoora maatii qabna kan milkaa'ina guddaatti arganne sababaa sagantaa kanaatiif jecha lakkoofsi ijoollee dhalatanii gad bu'ee jira. ijoolle rakkoobsaan xiqqoo ta'an qabaachuu jechuun maatii yeroo dabalataa argachuu jechuudha.
Qabeenya lafaa qabaatanii leenjii argachaa liqii maallaqaa kenname fi dubartoonni haala gaariin hojjetaa jiru jedhan qonnaa yookiin daldala salphaa garuu jireenya isaaniif akkaan barbaachisaa ta'e naannoo ofii keessaa qabu jedhan. Kanaaf haati haala akkasiin dinagdee maatii tokkoof kan gumaachitu qabdi agabuun bulanii jedhan. Kunis gama dinagdeen humna akka horatan godha. Kun immoo siyaasa keessattis akka jajjabaatan karaa bana jedhu.
What we believe in Ethiopia is empowerment actually starts at home. Unless you do it at the household level.
Ethiopia keessatti wanni itti amannu tokko jajjabaachuu yookaan immoo humna horachuu mana keessatti jalqaba. Sadarkaa maatiitti namni hin hojjenne sadarkaa olaanaatti jajjabaachuu yookaan immoo humna godhachuu hin danda'u.
Garuu dubartoonni milkaa'ina akka argatan gochuuf karaa danda'ame maraan gargaaruu qabnaa jedhan. Clinton Global Foundation Itiyoophiyaa keessatti hojii nyaata gabbisuu jalqabee ture jedhani kun ijoollee keenya nyaata madaalamaa akka argatan gargaaree jira garuu jedhu Itiyoophiyaa keessatti sadarkaa industiriitti yookiin warshaatti ituu jalqabneerra ta'e hojii kana warshaalee keessatti nyaati yeroo oomishamu madaalamaa gochuun ni danda'ama ture jedhan. Kanaaf mootummaanis ta'e warri dhuunfaa warshaalee akkasii banuurraa bu'aan argatan ifa galaadha jedhu. Odeeffannoo gabaa haala ammayyaan uummata dhaqqabaa jira. Gates Foundation jaarmeeyaa jedhamus Itiyoophiyaa keessatti hedduu kana gargaaraa jira jedhaniiru. Dubartiin tokko boqqolloo yoo oomishte warshaan dhuunfaarraa bitatee waan nyaatamu kan boqqolloorraa hojjetamu yoo oomishe jaarmeeyoonni akka Clinton Foundation yookaan immoo Gates Foundation yookiin immoo mootummaan gargaarsa kennaniin gabaa irratti dhiyaatu argachuudhaan akkasittiin Itiyoophiyaan hojjetaa turte jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom. Kun immoo misooma gama hundaa argamsiisa. Gama barnootaan shamarran carraa akka argatan gochuuf Itiyoophiyaan dhiiraaf durbii walqixxee harka 50-50 barataa jiru barnoota sadarkaa duraatti jedhan. Barnoota sadarkaa lammataatti shamarran harka 40 sagantaa digrii jalqabaa keessatti dubartoonnii fi shamarran harka 32 barnoota sadarkaa lammataa yookaan maastars digrii irratti dubartoonni yookiin shamarran harka 25 yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti barataa jiru jedhanii gara fuulduraatti hojii investimentii guddisaa jedhaniiru. Kana hundumaaf gargaarsa carraa gabaa gatii gaarii barbaanna jechuudhaan Dr. Tewodiroos Adhaanoom ministiriin dantaa alaa Itiyoophiyaa marii jaarmeeyaa Clinton Global Initiative gaggeesse baranaa irratti dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa akka tokkoon siin dhageessisa. Golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa akka humnoonni galaanaa yabaloota seeraa ala baqattoota galaana Mediteraaniyaan irra deddeebisan qabaniif barbadeessan wixinee murtii dhiyaate torban kana keessa raggaasisuu mala jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Biriteen Maatiyu Raaykrooft seerri kun akka raggaasisamu abdii qaban. Ka duraan mormii dhiyeessitee turte Liibiyaan murtiin sun akka dooniileen humna galaanaa Awurooppaa daangaa bishaanii Liibiyaa keessa hin seenne jechuudhaan waan fooyyeffameef jecha mormi ishee kaastee jirti. Raashiyaan garuu ammallee yaaddoo murtichaaf qabdu dhageessisaadhuma jirti jedhamee jira. Ittaanaa pirezidaantiin fiifaa fi pirezidaantiin kubbaa miillaa fiifaa kataan lammiin kaameruun isaa ayatu pirezidaantii fiifaa ka yeroo fi akka ta'an murtaa'ee jira. Isaa ayyaatu filatamuun isaanii eega koomishinni filannoo sun ittaanaaf durataa isaanii kaasee booda.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.